Gende seka teacher teacher, producer chipa chipa chipa, white abule teacher teacher teacher, land the things. Omusomesi ya somesa doctor,
oyonse muwe chetiba.
Omusomesi ya somesa president ibana,
yu muwe chetiba.
Omusomesi ya somesa MP,
oyonse muwe chetiba.
Omusomesi ya somesa popola, iyo abantu abatasana kunomebwa na kunomebwa niwe kubana musala basasuliwe ngokumala wachiri kubo mulimo ge bakola kwa makuru eriye iwanga waliwo famile kubajo yagana nge wakaba zira na pisa olu mutwala kuisomero ya yega ne pisa ya difuna bona Thomas kweba etanga pala poti ya sukuma yakanya kitabo kye kwesiga musomesa ebibi ebyaterera aye ebyobuwangwa mutabyera biranga o oh. Omusomesa yasomesa dokita
oyonse muwe chitiba.
Omusomesa yasomesa president ibana
iwe muwe chitiba.
Omusomesa yasomesa MP
oyonse muwe chitiba.
Omusomesa yakusomesa kokola
iwe muwe chitiba.
Nga bwekyo omusomesa bwakola alina kugundula timu bula bwampwitu bulina kugundulwa baticha banasale mwebala okundula ali mukira kya kusomesa nabangala bwe bagiwandika kaleka bikoye genda kuiraka kaleka mulopera onakubye lwakuba alina omutima gwa kizaire asobola okulabirira ng'omuzaire bw'obozirwa gw'omutima gwa kizaire bajo kuwulira mbwato tuswire abasomesa mbawa ekitiibwa muli bazira omusomesa yasomesa dokita
oyonse muwe ekitiibwa.
Omusomesa yasomesa president ibana
iwe muwe ekitiibwa.
Omusomesa yasomesa MP
oyonse muwe ekitiibwa.
Omusomesa yakusomesa kokola omusomesa mukwano tamunomanga neyakuyamba kuba ekyo kyoli oba tiwajakuna mu isomero olina ekyo gyokolaku eyakwegeresa ekyo gyokolaku oyo yeena bamweta musomesa emisita waiti amweticha ekamiriyoni oyo masita bapasitazi baba baticha na buli bitibweyo waticha kazibere rediyo tujja kuzikola kazibere motoka tujja kuzikola kazibere enyonyi tujja kuzikola ebirungi tubikopenga ayembewe mbye bantu bange ebyebibi be tutakopa mubusoka bubenga mira la 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 la. Omusomesa yasomesa dokita
oyonse muwe chitiba.
Omusomesa yasomesa president ibana
iwe muwe chitiba.
Omusomesa yasomesa MP
oyonse muwe chitiba.
Omusomesa yakusomesa kokola
iwe muwe chitiba.
Omusomesa yasomesa dokita
oyonse muwe chitiba.
Omusomesa yasomesa president ibana
iwe muwe chitiba.
Omusomesa yasomesa MP
Some is
a popular.